The City of David.
It's the cars on the beats loading. Activated.
Thy kingdom come, your will be done on earth. Thy kingdom come, your will be done on earth. They say they be the company, I'm a pity brand. Money can say moon, them done.
I'm on my own, I'm feeling so good.
Umuibo, they win a bum. Umuibo, they win a bum. Umuibo, they win a bum. Umuwa, they win a bum. Umuwa, they win a bum. Umuwa, they win a bum. Ome me me kwa na yoto. Na your son, if I can upon a dump. Oh, maybe one, I your son. Oh, maybe one, I your son, if I can upon a dump. Oh, what you better,
I'm gonna see you.
mmadụ mere ya, ọkpọ mmadụ mere ya, ifugo obi mmadụ ajọka, obi mmadụ ajọka, ụtọ nwanne bụ na ndụ.
Onye anyịkwa dị nwekwa nwanne nu,
ọkwụ na afụgo.
Mmadụ bụzi ekwensu
na kingdom come, your will be done on earth. Thy kingdom come, your will be done on earth. Ome mmemekwa na ya ọzọ,
omekwa na ya ọzọ, n'ife na akọ na ebo na atọ.
Omekwa na ya ọzọ,
omekwa na ya ọzọ, n'ife na akọ na ebo na atọ.
Ụwa jebede jebede
nabada nabada,
jebede jebede
nabada nabada,
ụwa jebede jebede
nabada nabada.